hata mwizi alonibia moyo wangu, anaivuruga akili yangu, anayenichanganya usiku usilali mpaka nione sura yake video call au nimfate alipo. Oh, mana sipo muona ndoto sioti, na nikiota ndoto inatisha. Na mzuri kama yeye simuoni, macho yangu kila napopitisha. Hata usiku wa manane nitamfata, nitamfata, hata iwe mbali kiasi gani nitamfata, hata nikose usafiri nitamfata, nitamfata, hata iwe mbali kiasi gani nitamfata. Baby nitamfata. My baby, nikiwa nawe naona siku kuu, nikiwa nawe najiona tajiri, nikiwa nawe naona vita zote nimeshinda. My baby, chukua ute ute mwili huu, sema kingine unataka nini, na hapa kwa gharama yoyote nitakulinda, nitakulinda. Sipo muona ndoto sioti, na nikiota ndoto inatisha. Na mzuri kama yeye simuoni, macho yangu kila napopitisha. Hata usiku wa manane nitamfata, nitamfata, hata iwe mbali kiasi gani nitamfata, hata nikose usafiri nitamfata, nitamfata, hata iwe mbali kiasi gani nitamfata, my baby nitamfata.